no to violence.
Say no.
Kenya yetu ni moja, inchi moja.
Say no.
Taifa moja, lugha moja, kabila moja.
Say no.
Say no to political
violence.
Say no, no, no.
Say no.
Say no to violence. Tangu tupate uhuru, mbona tunapigana kila mara, mbona tunatengana, mbona tunauana, ndugu wa Kenya, tutangaze amani, tuhubiri amani, tueneze amani nchini Kenya. Ndani ya nchi yangu naishi kwa kujificha, naofia maisha yangu, ninaishi kama yatima, nakaa kama mtumwa. Say no to violence.
No to violence.
Taifa letu ni moja,
moja.
Lugha yetu ni moja,
moja.
Baba wetu ni moja,
moja.
Raisi wetu ni moja,
moja.
Asubuhi kumekucha, jogo amewika, kokoriko koko. Na tuamke, tuchangamke, tufanye kazi kwa bidii, ujenzi wa taifa. Umoja ni nguvu, utengano udhaifu. Kidole kimoja akivunji chawa. Kila kazi unayofanya weke bidii. Kama wewe ni mkulima weke bidii. Say no to violence.
Say no.
Kama wewe ni seremala weke bidii. Say no to violence.
Say no.
Wewe ni mtu wa boda boda weka bidii. Say no to violence.
Say no.
Hata kama ni mama boga weka bidii. Say no to violence. Wake up, BD. Say no to violence.
Say no.
Hata kama unafanya sana. Wake up, BD. Say no to violence.
Say no.
Ach, 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 ach. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi.
No, 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 no.